Tell you what,
Rico Beats, Mr. 808.
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Namo gox akio lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Namo gox akio lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere Ta 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 Boy come give me twa 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 Paka inani washa washa Ukinipa mistakata
Cheki saru nataka iyo paka paka Ina rangi nataka tukui paka paka Nikisuru na dishi na makata kata Taki wate yongoro nimekata kata juu Can't cheat, can't die, stucky dish pad die Na roll mangwa inda kudish mad time
Na miss my day ukini kiss kwa thighs Na miss cold rice siwe push paka ndani
Does yet night die, nisha kula kukuma Na we ni mwet unanuka kukuma
Na drone na idai sasa mina chuchuma Itape dogi mpaka ipuwe kicha
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Na mogox akio lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasikia kuji
Tapo
Bible red akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Namo gox akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Singo wagido ni mungire
Bad girl she wrote aki wote ni maho Chai za mandani ukastuko na keyboard God O-M-G dot Next style please dog Kindly please dot And don't postpone Let us post Bon.
Aki ofisa, 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 usi mtoto wa shule yake yake, warai ni
kita Wanasemaga utomo njugu nkukula moja moja Minasemanga dawa ya kutu ndudu kuichokoza Wakati unantongoza, chumbani unanyongoza Nataka ukule mpaka ushibia kuna kuonja onja Tuanze na roundi moja ukichoka na kugeuza Na kuonyesha vihoja mpaka pupa unapunguza Seti nekupa dumba ndio mana na kukoroga Ona unaguna guna na ulisema unajiweza
Niko shada kuhirima nasike kuji
Tapo
Bible red akio lai nasike kuji
Tapo
Namo gox akio lai nasike kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasikia kuji
Tapo
Bible red akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Namo gox akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasikia kuji
Tapo
Bible red akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Namo gox akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Niko shada kuririma nasikia kuji
Tapo
Bible red akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Namo gox akiwa lai nasikia kuji
Tapo
Stingo wakido ni mongere
Ukidon do 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 sa Ukidon do 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 sa Ukidon do 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 sa